Also today,
ngunjalo namhlanje
thanda
ukwamkela nonke egameni elihle lenkosi yethu. Izolo ebusuku besinomveleli osivelele ovele eBratislava kummandla wasePittsburgh. Siyanamkela ngendlela ekhethekileyo bonke abalapho namhlanje. Yanga ningaziva nisekhaya, yanguThixo angasikela sonke. Lo ngumthandazo wethu. Izolo ndiye ndanika ingxelo emfutshane okanye hayi ingxelo kodwa ukubalula nje malunga okwenzeka eAfrika. Sinabazalwana ababini ebebiseAfrika, omnye eZaire omnye eIvory Coast. Ndicinga uba kulungile ukubanika ngoku imizuzu yokuba bathethe into nje qabaqaba. Phambi uba baza abazalwane, ndingathanda uvalisa uvulwam lwangaphakathi ukuba ukuwelela emazweni kakhulu empuma Europe ivula amacala mabini ngendlela ebumangalisayo, kwaye ndamkela wonke umntu kakhulu, wonke umntu osuka kumacala asempuma amazwe abahleli apha nokuba kuseSoviet Union okanye Poland esoloko inxulumene ngokuthethekileyo Czechoslovakia. Siyabona nabaseRoma apha, uThixo uvule iminyango. Ngako oko siyavuya uThixo nabantu bakhe, kwaye kuba iyure yethu ayikabilapha uyasigcina. Andinokucinga malunga nala mhlawumbi phaya ndiye ndacinga ukuba ubomi bam sefikele esiphelweni. Ndathi Nkosi, ndiyawunikela umoya wam esandleni sakho. Bekukhona inqwelomoya eyancinci eyandithatha kuqala iye Gisport kuye Poland izawubuya emva koko iyure emva koko kwakho enye engaphezulwayo yeza yafiyela ekubanekelweni. Kwenzeka ukuba yayingenamandla kakhulu uba ibhabhe mafini njengoba bekunjalo kwelaa thuba. Ngenye ixesha biyakuhla kwiimitha ezinde ibe ihle ingathi iyawo konke nokubona nje sisibhabhaka nomhlaba. Wonke umntu wayelele phakathi kwezitulo, akho mntu wayesesitulweni, wonke umntu wayelele nje kuyo yonke indawo. Ngokunjalo abo abanye babehlanza. Ndinixele ntoni kwelaa thuba ndandisazi bokuphela kweento zonke kulapho. Ndathi Nkosi, ndiyawunikela umoya wam esandleni sakho. Kodwa samela kwesinye isixeko esine-airport kwenye indawo apho siye sathathwa ngebhasi. Ndavuya ukubuyela emhlabeni. Kwakhona kwenye ixesha kuhle ukubuyela emhlabeni, kodwa ndingathi enyanisweni benobungqini obuninzi malunga nokuThixo akwenzayo ukundikhusela. Nobungqini obukhulu kwiminyaka edlulileyo xa ndandibhalele ukubhabhela eIndia. Ngokunjalo apho abantu abayi-96 banyuka basemililweni emoyeni, ndandibhalele olwahambo ngokugqibeleleyo. Phaa ngo-10 ekuseni ndava ilizwi elithi luvala uhambo luye i-India. Ungacinga nje okwakwenzeka phakathi kum. Ndandise ndiwarentile amaholo, ndiyindoda elizwi lam kwaye uba andikwazi ukugcina ilizwi lam akunokwenzeka. Ilizwi lam limakaukuba ndinokuma, ndimakaukuba ilizwi lam ndilimisile. Kumele ndiye imihlangano seyilungisiwe, kwamele ndiye emahlahleni ndithethe nenkosi. Ndithi Nkosi, kumele ndiye imihlangano seyilungisiwe. Ndabuya emva kwexesha, emva kwemini kwelo xesha laphindi ilizwe kwesibini lathi livalwe uhambo lweindia. Ndathumela ndafowunela abo balungisela uhambo ndifuna uphanda malunga nenani lenqwelo ekubhabha ngayo fumana ezindabeni bantu abayi-96 balahlekelwe bubomi babo akho uphilileyo. UThixo nguThixo kwaye uThixo uphilile angathetha angasindisi. UThixo nguThixo, malibonge igamelo lakhe elingcwele. Ngoku siyavuya kakhulu enkosini ngayo yonke into. Amaculo esiwaculileyo aye entliziyweni yethu sonke, hayi okuninzi kufuna utshiwo ngako oko. Kubalulekile kuphela ukuba sithi ngesazela esihle sifunde wonke umqolo, singene sabelane, hayi kuphela uba sivile izwi likaThixo. Zintanda, ndinxanelwe ithuba apho bonke bawufumana ukwabelwa kwabo intsikelelo ekusebenzeni komoya kuyo yonke into, uba singahlali nje apho bangapha bayibonile izolo ebusuku. Zalwane nodade kumazwe aseAfrika aye angena ngentlokomo ngokubulela lwavuka kubo phaya izolo ebusuku nje phambi kokwahlukana kobusuku nentseni. Omnye uyafuna antsala umnxebe efuna undomeleza elukholweni kusuka ngapha ngapha esuka phesheya. Ndumiso 20, ndithanda uyifunda kunjalo. Ndumiso
20,
ngamana wakuphendula uYehova ngemini yembandezelo, ngamana lakusa engqondeni igama likaThixo kaYakobe. Wakuthumela uncedo lwesengcweleni, wakuxhasa ezweni, wayikhumbula yonke iminikelo yakho yokudla, wafumana etyebile amadini akho anyukayo. Wakunika ngokwentliziyo yakho, walizalisa lonke icebo lakho. Yanga amacebo am ngaye ngamacebo akhe, intando yam ibe yintando yakhe, ilizwi lam ibe lilizwi lakhe. Kuze kuko sisendleleni yethu yaphaya, ndiyakholwa uba siyinxalenye yelizwi likaThixo. Asikholwa uba sizodlala inkolo okanye sizobhiyozela inkonzo, silapho uba sizonqula uThixo ukuze asilungiselele, silapho ukuze sizobandakanywa naye. It up, azalisekise lonke icebo lakhe. Ukwenzile, ukwenzile ngoku, uzawuqhubeka akwenze. Egameni verse 5, singamemelela ngosindiso lwakho, siphamise iibhanile zethu egameni loThixo wethu. Azizalise uYehova zonke izicelo zakho. Kukhona abantu nje abanothando lukaThixo abathi ndiyakunqwenelela oko ndizinqwenelela kona. UThixo akusikelela abe nawe. Ndizithanda, kumele siqale uthandana, sinqwenelane ngokuphezulu iintsikelo zikaThixo entliziyo yethu yonke. Oko sifuna abanye bakwenze kuthi, masikwenze kubo kuqala, masenze oko sikuvilela elizwini likaThixo. Ithi apha kuverse 7, ukhethekileyo nje ethe iyandikhanyisela. Kuverse 6, ndiyazi ngoku ukuba uYehova ngumsindisi womthanjiswa wakhe, uya kumphendula emazulwini akhe angcwele ngobugorha obusindisayo besandla sakhe sokunene. UThixo nguThixo namandla onke, akayi kwenza nje iinto ezinkulu, sezenzile iinto ezinkulu. Sele enze amanzi ukuba avele eliweni, wenze ukuba kune. UThixo umgcini, UThixo umsindisi, UThixo umphilisi, UThixo ukuko konke, kuko konke kuthi kuYesu Kristu uzibonakalisile. Zonke izinto esizikholiweyo sazibona siqaphela indumiso 105 sesifunde imiqolo emibini funa ufunda umjalo ngoba kuverse 7 ithi
Now I know that the Lord helps his anointed, not A, but his anointed.
Ndiyazi ngokuba kuverse 6 ndiyazi ngokuba uYehova ngumsindisi womthanjiswa wakhe. Baninzi abathanjiswa, baninzi abaprofeti. Umthanjiswa ngulo aphuthikwa ngathi lo ngumprofeti wam uze ningabalimazi abam abaprofeti. Xa sifunda umprofeti Yeremia, bam. Bama esithi umprofeti akaphoswa ngamazwi okanye umbingeleli uphosa izibhalo. UZedekiah weza wathi oko utshiloyo akuzudlula. Kwakuninzi abaprofeti exesha likaAhabi, khona abaprofeti abayi-400 bonke beprofeti. Uitsho iNkosi ngokukhulu, injongo yakho izawuphumelela. Mnye kuphela owezayo wathi ndimbonile uIsrayeli echithachithe njengezimvu bephume bengenamelusi. Yintoni mahluko? Kubaprofeti abayi-400 nakulo umntu abayi-400 kubaprofeti bakaIsrayeli lo yayingumprofeti kaThixo. Owayeqhutywa nguThixo ethetha egameni leNkosi. Oko uthetha oko uThixo ambonisileyo etronini kubukhosi basemazulwini ngasekunene, uvile esemhlabeni, ukuthuthuzelwa kweNkosi ezulwini. Thixo uthi, kubana oza kumlahlekisa lokuhla uAhabi. Isithunywa sathi ndindim, isithunywa sokuxoka sathi ndim, sathi wena ulungile yiya, uyoba ngumoya wokuxoki phaya emlonyeni wabaprofeti. Umprofeti ayo yonke, ayingo wonke umprofeti oyinyaniso ovela kuThixo, ovela kuThixo. Imfundiso yinyaniso, ilizwi liyinyaniso, yonke into ivumelana nelizwi likaThixo. Kumele sibe ngabantu bakhe, sibe ngumhlambi wesandla sakhe, izimvu zedlelo lakhe. Ngoku ndiyazi ukuba iNkosi inceda abathanjiswa bayo, esezulwini lakhe elingcwele, azisamandla esandla sakhe sokumele. Ndifuna ufunda kuzikronike zokuqala 16. Izikroniko zokuqala 16 apha siva kuverse 7 ingoma yokubulela kaDavide, ingoma yokudumisa iculileyo. Wayengumkhokeli umculo, babecula beculela uThixo wethu. Izikroniko zokuqala chapter 16 verse 19 isengamadoda ambalwa nibancinane ningabaphambukeli kulo. Bahamba besuka kolunye uhlanga baye kolunye uhlanga, besuka kobunye ubukumkani baye kwabanye abantu. Akavumela mntu ukuba abacudise, uhlwaya okumkani ngenxa yabo esithi, musani ukuba kuchukumisa abathanjiswa bam, usani ukubaphatha kuba abaprofeti bam. UThixo unabantu emhlabeni, ubabiza uba ngabantu bakhe, iwakawaka lakhe. Uthe, ndiyakulakha ibandla lam, amasangwe labafileyo akayi kuloyisa. Zangatsho nje, ndizawubanika ilizwi, ndizawubanika ilizwi lam. Abantu bathixo bamkele ilizwi likaThixo. Ndithanda into kumele iqhekeke ivule kuthi, kumele kubekho into eyenzekayo kuthi, kuba kumele siqaphele uba sinkulwa kananthixo izinto asenzele zona. Mele siqonde ukuze singapheli sifana nabantu bakwaSirayeli. Inkosi yenza into ezinkulu emva kokumele ithi, kodwa bona zange bazazi indlela zami. Emva koko wafunga ngomsindo wakhe ukuba abayi kukha bangene ekuphumleni kwakhe. Ukuphumla kwakhe, ilizwi lakhe, abantu bakhe, yonke into yakhe, yonke loo nto ingaloo nto imalunga ayikho malunga nelizwi nje kodwa nelizwi lakhe, hayi malunga nebandla kodwa nebandla lakhe, ibandla lamazibulo eliya ezulwini. Musani ukubachukumisa abathanjiswa bam. Ndifuna ufunda elinye ilizwi kuDeuteronomy 32. Apho sineculo lukaMoses umkhonzi kaThixo kwaye liyandongamela, liyandongama ngalo lonke ixesha ndithetha ngakho. Kunjani inkosi yakhokela, yakugcina, yakhusela, yaba nabantu bakhe ngendlela nje emangalisayo. UDeuteronomy 32:7-9. Khumbula imini zasephakadini, qonda iminyaka yezizukulwana ngezizukulwana. Buza koyihlo bakubalisele, kumadoda amakhulu akowenu akuxelele. Ekuzabeleni kosenyangweni intlanga ilifa, ekubahluthahlutheni kwakhe onyana baka-Adamu, wayimisa imida yezizwe ngokwenani lonyana bakaSirayeli, kuba isabelo sikaYehova singabantu bakhe. Isabelo sikaYehova ngabantu bakhe. Verse 11. Njengokhozi lususela ludada phezu kwamathole alo, wawolula amaphiko akhe, wamthabatha, wamthwala ngamaphiko akhe, wamkokela uYehova yedwa engenathixo olunye uhlanga naye, wamkhwelisa emimangweni yehlabathi, wadla ke iziveliso zamasi. Omnye angaqhubeka efunda efunda kwakhona kwakhona. Sifumana ubungqina nje obuzukileyo boko uThixo akwenzileyo phakathi kwabantu bakhe. Siphila ngoku kwaye sifunda kwizibhalo ezingcwele oko uThixo akwenzileyo kumnqophisi omdala nasekumnqophisi omtsha. Sinokungqina oko akwenzayo ngoku amaxesha amaninzi kwakhona. Sendikutshilo enkosini emthandazweni, soloko nguwe kwendala nakumnqophisi omtsha. Ndiyakushwangathela ekupheleni njengoba uzitshilile kwentsha nakwendala, uThixo wazibonakalisa amandla akho ukupheliswa kwebandla phakathi kwentlanga ekuqaleni kokubizwa kwabantu bakaSirayeli. UThixo, uThixo ozukileyo uza kukhupha isenzo sakhe ngendlela emangalisayo. Ndizawufunda ncinci kwindumiso 105. Indumiso 105 ukuba khona enye ingcinga ezukileyo endifuna uyiphawula. Ndumiso 105:14-15. Akavumelanga mntu ukuba abacudise, wohlwaya okumkani ngenxa yabo esithi, musani ukubachukumisa abathanjiswa bam, musani ukubaphatha kakuba abaprofethi bam. Zidala bawufunda le ndumiso ngendlela ecacileyo safumana uba ibingantoni oko kuthiweyo apha exesheni xa sifunda imiqolo embalwa. kakhulu ubiza indlala phezu komhlaba ingeyo ndlala yasonka uthumela indlala esonka wathumela uYosefu indoda uYosefu weza emhlabeni uThixo ayifuna ukugcina ngexesha elungileyo waba noYosefu apha abazalwane bakhe bamjikelayo bamthengisa bacela utata barhamnqa limtye lamkrazula bucala ngamacala ingelorhamnqa kodwa ingabo abamjulileyo ngokuba bebengabomoya kwaye uThixo ebenecebo ngaye uThixo waqonda ke bekufuna ngaye kodwa oko zindlela zikaThixo kumele aye loo ndlela ahambe loo ndlela uThixo wayenza yonke into yalunga wakhutshwa emngxunyeni abantu kwathengiswa ngayo abantu bacinga uba okuya yayikokona kuthengisa kulungileyo zitanda ngoku siphila kwimihla yokugqibela zonke izinto ngendlela ezinjalo zimiselwe nguThixo nokuba kuphantsi okanye kuphezulu noba kuphi uThixo unendlela yakhe nabantu bakhe kwaye asinokwazi emva koko singamya ekhaya kodwa siyazi uba kunjani kuvela kuThixo kwaye kulungile uYosefu sangave bunzima kubazalwane bakhe kuphela xa efika phaa uPotifar ukumkanikazi wambona isibhalo sithi wayefuna ukumbamba ngokuba zakusebenza abe namdla waxokisa ngayo wathi jonga oko ndikugcine kum wathatha ingubo yakhe ngexesha lokugqibela wayigcina wacela umyeni wakhe bajonga indoda ozise ebefuna ukulala nam ngenkani ebefuna ebexoka ngaye wayenokuthi nabungqina ndiphethe esandleni sakho wayefuna ulala nam ngenkani nantsi ingubo yakhe ngubani oyifundayo umnqophiso omdala zonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo kwaye senzelwe imfundiso egameni kaThixo ukuze sigqibelele uYosefu wayebekwe ityala wajulelwa entolongweni wayengenashukuma indoda yaThixo engenatyala engenzanga nto kodwa xa ixesha lalizaliseka uThixo waguqula wazisa intsikelelo nenceba wajikela wajika abantu bakhe nokuba singajikelwa kodwa kuthi sithwala ilizwi elizisa ubomi kaThixo uThixo qobo lwakhe uzawubona kukho uba ilizwi lakhe lifumana ukuzaliseka ngendlela eqinisekileyo ngendlela esiphila ngayo kwixesha losindiso siye saba namava nento yokugqibela egugo sinayo apha kuverse 17 okanye kuverse 16 wabiza indlala yaza phezu kwelizwe waphula wonke ummiselo osisonka wathuma indoda phambi kwabo wathengiswa kwathengiswa uYosefu waba likhoboka bazicinezela iinyawo zakhe ngamakhamandela afika umphefumlo wakhe esinyithini kwada kwalixesha lokufika kwelizwi lakhe intetho kaYehova yamnyibilikisa amen kudibe ngulo mhla laa ndoda kaThixo yalungisa ingenakwenza nto yayingenakwenza nto kodwa kwenzeka kwenzeka ngomangaliso kwenzeka ngentsikelela kubonke abo ababemvisa ubunzima ngaphambili zange uyesu kristu emnqwabezweni athandaza athi bawo baxelela bayazi into abayenzayo zange apho nalo abo babehlekisa ngayo ekugqibeleni bathandazela wayenzani uyobu wazithandazela izizwe abahlobo bakhe abenza ubomi bakhe nzima xa wayethandazela abahlobo bakhe zange bathethe ukunyaniseka nokuthembeka njengawo apho yayinguyosefu uthixo amsebenzisayo ukuba kugcine ukuphilile abo abamenza agwenxa ezindlela zikathixo kwaye kuzo siyahlola ukuba sinamazwi kuphela okanye sinalo uthando lukathixo okanye ayikho enye into esemiyalelweni uthando lukathixo wena nam asinako ngaphandle oba uthando lukathixo ebengaphakathi kuthi va ngoku sithanda iintshaba zethu nabo aqinisekayo ukuba satshovelwa emadini saze sakuhlola sihlola ukuba sibhaptizwa ngomoya uthando lukathixo luthululwe entliziyweni zethu ngayo umoya ongcwele uthando lukathixo soze luqale soze luphele ukuba amakholwa athanda okwethutyana ngoku ayiselothando ukuthiya ndiyacinga ukuba ngaludidi luni lokholo xa uthando lukathixo uhlile lwaza entliziyweni yomntu ngomoya ongcwele ukutywina kwathabathi ndawo kuba khona uthando luni naphakathi lukathixo olungenakuma ngokunjalo apha kukhona ukuphawula ekumele kwenzeke ndiyazi emva kwawo mat onke okomoya ngendlela enye nditsho ukuba ndinxanele ukugcwaliswa ngomoya apho yonke into ikhoyo zonke iziqhamo ubomi bukathixo imvelo kayesu kristu imvelo ekhethekileyo enobuthixo ubunye obugqibeleyo nothixo elizwi nomoya ngenxa yokuhlangulo iqela lewakawaka likholwa ilizwi xa bekholwa ilizwi umoya uza phezu kwabo emva koku ukutyina kuthabathi ndawo mhlawumbi ukhawuleza imiqolo mibini apho 20-22 ukumkani wathuma akhulula umlawuli wezizwe wamvulela wamenza inkosi yendlu yakhe umlawuli wemfuyo yakhe yonke ukuba akhonke abathetheli bakhe ngokuzithandela kwakhe amadoda akhe amakhulu awafundisa ubulumko kwakulo hlobo imihla yadaniyeli kwakhona khona xa kusiwa kwizinto zobuthixo ubulumko nempendulo azikho kwiingcali neengcaphephe kodwa zikuthixo ezinto azizanga kum ngobulumko bam kodwa ukhona uthixo ezulwini otyhila imfihlo kum kwazisiwe okumele kwenzeke emihle yokugqibela uthixo hayi kuphela ezulwini uthixo naye usemhlabeni nabantu namadoda angabagcwalisa athethe nabo ngokuthilela kwelizwi wonke ngomoya kulolo hlobo kanje. Khona ncwadi ejikelezayo secular letter endayitsho abapostile nabaprofethi anendawo efihlakeleyo kuyo, kodwa ukuthetha ngokuphangaleyo ngothixo kutshilini omthetha ngemfihlelo. Asithethi ngedudumo endudumo phasi, funa uthetha ngokucacileyo kuko kwakufihliwe ngaphambili ngokutshilini kubapostile abangcwele bakhe nabaprofethi. Emva koko ananise ngoku uthixo akutshilileyo. Akho mfihlelo kuphela intetho ephangaleleyo yoko kwakufihliwe ngaphambili, kodwa ngokutshiliwe xesha lifikile. Samkele okunye kuthixo, hayi ingcaciso kodwa isitshilelo esiyinyaniso esicacileyo selizwe. Intando kaThixo kwimihla yethu, masishwangathele oku. Inkosi yakuvumela uba kwenzeke ukuze abantu bakhe, abantu bakwaSirayeli, bavuye bephilile kwixesha lendlala. Wenza indoda ekwakumele ibazisele, wahamba indlela enzima. Wayeyihamba kodwa uThixo wayenendlela yakhe kuye. Wahlala enxulumene nenkosi xa iinyawo zakhe zazifaka entolongweni. Phaya entolongweni wayenesitshilelo malunga nombhaki, malunga nakonke okuza kwenzeka. Ubomi bom buzawuthathwa, ubomi bom buzawusindiswa. Kwakupha ukuba wayenesitshilelo sikaThixo, uThixo nathi kuyo yonke imihla kude kuphele isiphakathi. Nokuba kusemlilweni okanye kusejele, uThixo nathi ngoba uthembisile. Ba abaninzi babona nje ukuba kwakunjalo ngoku kakumbani uNebukadnezar esithi zange sifake abathathu phaya emlilweni. Bathiwa ewe, kodwa wathi ndibona bane ngoku. Yayintoni? Inkosi yayi naba bathathu abashiyeka bethembekile. Kubhale eBhayibhileni yam ukuba kwakungekho vumba lamlilo kwiimpahla zabo, kwaye ndakhona ngoba yinto ethethwa sisibhalo. Kwakungekho kunuka kwevumba lokutsha empahleni zabo. Ongakholwayo hayi okwakunokwenzeka kubantu ononixela uba zange kubekho mpahla ezitshileyo, kodwa ngokwekholwa lo osemlilweni xa esemlilweni akho nto yenzekayo. Kuyisaya xa noba ningathi ningene emlilweni akuyi kunitshisa, noba ningangena emanzini akuyi kunitshonisa, ngoba uyavu uThixo wenu nani. Abantu bathe banamava ako oko bangamangqina, nathi sinamava noThixo ngeendlela ezininzi ezikhethekileyo. Ingxaki kuthi yile uba sijonge imeko endaweni yoba sijonge inkosi. Wonke umbhalo uyacula uba bala iintsikelelo uThixo akwenzele zona, uzawuqonda. Andiyazi kakuhle icula, kodwa ukwenzele wena ngaphakathi kuwe. Bala iintsikelelo nganye nganye uThixo akwenzele zona, ubone uba uThixo umhle, ulunge kapha na. Xa sijonga imeko uThixo akakholiswa sithi siye silale ekungakholweni sibe luhlazo kuthi. Kodwa xa sijonga iNkosi asinawuba lihlazo, kungachasana. Emva koko xa sithi sijonge kuye uya kusivusa. Emva kwanenkonzo saba nobhaptizo lwamanzi, ndithanda uba ndiye kulo mxholo njengokufutshane. KuMateyu 28 noMarko 16 iNkosi uYesu iyagxinisa umyalelo omkhulu. Sithanda ukufunda oku nje qabaqaba ngoku usikubone oku ngokucacileyo uba ubhaptizo lwamanzi kumele lwenziwa kanjani kwaye kumele kutheni kumele lwenziwe ngendlela eyayenziwe ngayo kwincwadi yezenzo. KuMarko 16 siyafunda verse 14 ukuya ku-15 mhlawumbi uya ku-16. KuMarko wavela wathi kubo, yani kulo lonke ilizwe nivakalise ivangeli kuwo wonke. Lo ukholiweyo, uMarko 16:15, wathi kubambani niye kulo lonke ihlabathi nivakalise iindaba ezilungileyo kuyo yonke indalo. Lowo ukholiweyo wabhaptizwa osindiswa, ke yena ongakholwanga wogwetywa. Elizwi lihle ubhaptizo lungqinelwa ngokholo, ukholo lungqinelwa ngokushunyelwa kwevangeli. Hayi kuphela ukholo kunyanzelekile, kodwa ukholo lusindisayo kuYesu Kristu Nkosi yethu umsindisi osizisele usindiso kaThixo. Ngoku ukuvakaliswa kwevangeli kumele kuqhubeke. Ivangeli kaYesu Kristu bethelelwe emnqamlezweni eGolgotha enesithaba phambi kwabantu, konke kuthetha uxolelo lwezono, uhlangulo uThixo ezosindisa abantu. Unyathelo lwesibini kukuba babhaptizwe, kumanyathelo okuba babe ngamakholwa kuYesu Kristu iNkosi yabo noMsindisi wabo. Kwivangeli kaMateyu iNkosi icacisa ngokuthile, isixelele ukuba masibhaptizwe kanjani, ukuba hayi ukuba mhlawumbi singabhaptizwa kanjani, kodwa kumele sibhaptizwe kanjani. UMateyu 28:19, hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke iintlanga, nibabhaptizela egameni loYise loNyana loMoya oyingcwele, nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniwisele umthetho ngazo. Niyabona mna ndinani yonke imihla kude kube sekupheliswini kwephakade eli. Amen. iNkosi yayo kutsho ngolu hlobo, inyaniso ngolu hlobo, kulunge ngolu hlobo. Soloko siphuma siye ehlabathini siyovakalisa ivangeli lubizo nokumiselo lukaThixo kubhaptiza. Sixelelwe apha kulo myalelo ukubhaptiza egameni egameni eluthixo azithile kulo kunqophiso nje njengoyise unyana umoya ongcwele. Kumthandazo wenkosi uthi, bawezulwini bawethu osemazulwini, mangcwasa igama lakho. Yohane 17 nkosi yethu ithi, ndilazisile igama lakho kwabo othe wanika bona bephuma ehlabathini. Singafunda izibhalo ezininzi ezithetha ngegama apho kuMathewu 28, igama akuthethwa ngalo ukuze upapa aqonde. UThixo wakulungisa ngolwa hlobo, kwatshilwa kuphela wabapostile nabaprofeti. UPetros egcwele umoya ongcwele ngomhla wePentekosti, ishumayela intshumayelo yokuqala. Nkosi uThixo wamsebenzisa ukumisela kwiyuri yokuzala kwebandla elitsha lomnqophiso mtsha kuphela kwibandla lenkosi, hayi kuwonke wonke. Ucacisa akumelanga ucacise ingqondo, kodwa udinga isitshilelo, imfundiso enye njengoba uPetros noPaulus nabanye bavayo. Yiloo nto isitshilelo sinyanzelekile ebantwini bathixo. Ngaphandle kwesitshilelo abantu bayaphambuka. Kubhaliwe unqophiso mdala. Ngokuba benobuzo, kubani igama loyise? Uyise ukoko akukho, unguyise ngokuba unabantwana. Bendingengoyise bendiyizinto ezininzi. Ukuphela ngoku ndinabantwana, ngoku ndinonyana neentoni. Bendinguyise, phambi koko bendiyindoda, phambi koko bendingunyana nezinye ezininzi izinto. Uyise kukuzibonakalisa oko akukho, unguThixo kubo bonke, kuko konke abangabizwa ukuba abantwana bakhe. Unguba wethu kwaye usezulwini, mandingcwelise igama lakho. Kubani igama lakhe? Kubani nokubuza? Kubani igama lomoya ongcwele? Abantu basuka bayinxele ngasekunene bebuya belambatha isityhilelo njengoba besishiywe kuthi uyise unyana umoya ongcwele, kukuzibonakalisa okuthathu kothixo namandla onke. Nguyise ezulwini, waziphinda apha emhlabeni unyana njengo Emmanuel, uthixo nathi. Oko lo mntwana niyakumbiza igama lakhe uba nguyesu, kuba eyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Oko ukwenzile, usisindisile, uxole izono, wasusa ityala. Masiyifunde incwadi yezenzo kuze bonke bazi ukuba ayisitha batshoyo, kodwa oko kwavela kumlomo obiziweyo ogcwele ngumoya oyingcwele. Oko abo bafunda iBhayibhile into abayilibayile uba iNkosi uYesu yathi phambi kokubethelwa kwaye, iinto ezininzi ndiyazikuzitsho kuni kodwa andinakuzithwala ngoku, kodwa xa umoya ongcwele uzile, umoya wenyaniso, uya kunikhokela kuzo yonke inyaniso. Uba ufunda iZenzo chapter 1 nalapho sixelwa okungqalileyo. Funda uverse 2. Sibaxele kude kube ngumhla awathatyathwa ngawo ngomoya ongcwele abapostile, wanika umyalo wakhe kubapostile bakhe ngomoya ingcwele wayenabo iintsuku ezifuthi emva kovuko. Emva koko ngomoya ingcwele wanika abafundi bakhe abapostile bakhe umyalelo egcwele ngomoya ingcwele. Abantu abaninzi abafundi oko awushumayeleli babahlele bandicela uba upetros anganempazamo naye ndikholwa kuyesu. Upetros wayengaphazami uqonda njengesithilelo oko kwathethwa uyesu ukutsho uba nibabhaptize egameni. Yayingengopetros wayiphendula uphapha nawo bonke bafundisa ngolo hlobo ngabo abaphosileyo namhlanje. YanguThixo anika inceba yokuguquka ukuze sibuyele kwimfundiso yabapostile. UThixo akanawuthandabuza, uThixo akanawuthatha icala lethu. Thina kumele size kwicala likaThixo kuphele le ndlela. UThixo akanandlela zimbini, inye indlela. UThixo akanabhaptizo elibini, lunye ubhaptizo, inye inkosi, lunye ukholo, lunye ubhaptizo, inye ivangeli.
Was commanded and how it was administered.
Sikubona kuzenzo chapter 2 verse 37.
Now when they heard this they were pricked.
Bathe bakukuva oko bahlabeka entliziyweni. Bathi kuPetros nakwabanye abapostile, madoda bazalwane, sithini na? Utheke uPetros kubo, guqukani libhaptizwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono namkele isipho somoya oyingcwele. Zintanda, khona inqaku apho esingenongena kulo nakanye, kodwa abanye bazali bethu bahleli apha bathe baxhamla entethweni ebithabathi indawo ofisini ekupheleni kwale veki. Omnye udade okholwa ngokugqibeleleyo ecaleni kuphawu xa sithandazo sonke wathi bendikwazi ukuthetha ngelwimi kweli xesha. Okakholwayo akunafunyanwa apha. Zintando, yonke into mayivumelane. Uthetha ngezilwimi, uprofeti mele kuhambe ngelizwi likaThixo. Acinga ngoku wayena kumzamo uBrenham xa wethetha phambi kwabashumayeli abazi 100 oku uThixo wayekwenza ngolungiselo lwakhe. Abaninzi bathi siyakuza sibhaptize kwakhona ngebhayibhile egameni likaYesu Kristu. Wayemi owaze nombono omhle bathi masicele uThixo. Banomhlangano wothandazo. Le ndoda inye yathi mababe nomhlangano wothandazo wathetha ngezilwimi esithi wathi ubhaptizo lufumeneyo lokomoya kulale kunceda phi? Ayiko kuthetha ngezilwimi okanye uprofeta kodwa kungelizwi elingcwele elingena kuphazama. Ukuthetha ngezilwimi nokuprofeta mele uba zizongqina elizwini likaThixo egameni lenkosi. Zonke izinto kumele ukuba zithobele kuThixo ngoku nanaphakathi. Nabani ongathobeliyo kuThixo kweli xesha lokugqibela apho inkosi yahlulayo ibandla layo elibizi uba lihlangane aligqibelelise de ibe ngumhla wokubuyela kaYesu Kristu, mele sibe banye elikholweni, emfundisweni, kubhaptizo yonke into, lunye inye intliziyo yomnye umphefumlo. Abangayi kuxhamla ngomnye umntla bawakhutshelwa phandle. Khona aba bazawube beneoli kwiziphatho zabo kodwa abangena oli kwiziphatho zabo bama phandle kumnyango ovaliweyo. aba bazinhlanu babenazo iholi, abanye abazinhlanu bayodibana nomyeni, nabanye babemlindele ukuba eze. Bafika ithuba apho babengenako, apho bangagcwalisa khona, bama ebhaptizweni lomoya, kodwa isikhokelo somoya ongcwele ukutsala kugcwaliswa khona kwakhona, ukuze ukukhanya kuqhubeke kukhanyiseni ukukhanya kwakho. Ngoko umyalelo ubuyele enkosini naselizwini lakho. Sumamele oko kutshiwo enkosi, gxebe sumamele oko kutshiwo ngabantu, kodwa thembela enkosini, uza kuba nathi, azaliseke azalise ubabalo oko akuthembisileyo. Singakufunda sonke, andizukwenza. Kwizenzo chapter 8 verse 14 ukuya ku 17. Zenzo 10 verse 48. Zenzo 19 suka ku 4 ukuya ku 5 okanye 6. Roma 6 verse 3 zofunda mhlawumbi ngoku kuze nasi ukuba uPaulus wayebhaptiziwe ngendlela esifunde ngayo kwintshumayelo kaPetros. Roma chapter 6 verse 3.
Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ, not into a formula, as were baptized into Jesus Christ.
Andazi na ukuba thina sonke sabhaptizelwa kuKristu Yesu, hayi kuzihloko, sabhaptizelwa kuKristu Yesu ekufeni kwakhe. UThixo uzityhilile kuthi, nabani ofuna uza kuThixo kumele aze egameni likaYesu. Ngoba uThixo waye kuKristu elixolelanise kuyihlabathi. Eli igama lokuhlangulwa likaThixo kwabo bonke abahlanguliweyo. Bonke abahlanguliweyo bathwala igama lakhe. Umtshakazi uthatha igama lomyeni. Ngenye ixesha abashumayeli nabavangeli bazisa igama likaYesu xa bebiza iidimoni, xa bethandazela abagulayo, igama likaYesu liyeza kakuhle kubo. Emva koko bakuvakalisa kawo konke kusemandleni. Kodwa xa bexelela babelani eli gama likhulu kunye, kutheni singayibhaptiza ngokwebhayibhile egameni lakhe. Kuqale ke ukunyelisa kuqale uba le mfundiso egwenxa, kutheni bekoko? Kodwa ngoku bebethandazela abagulayo ibingengxaki, xa bethandazela egameni likaYesu ibingengxaki. Emva koko intobeko yabo xa ifuneka, ngoku kuqale ke umemezo olukhulu. Oku akuncedi nabashumayeli bamahlelo kumele ukuza bazozithoba phambi koThixo. Wonke umntu kumele umhlaba wakho uzoma phambi koThixo, ayikho enye indlela. Konke elithandweni kumele size emlinganiseni weBhayibhile. Omnye ufundisa okuvela kulo, okuvela kulo. Omnye uphuma kumaProtestanti, omnye kuma-Angelika, omnye kumaBhaptisti, omnye uthathwe kwenye into esuka kwenye into. Asinakuthatha enye into eyinkolo, kumele sibuyele elizwini eliyinyaniso, kwimfundiso yabapostile. Kulapho siyakwazi ngokwemihlaba yelizwi likaThixo sikholwa kakuhle, sifundisa kakuhle, sibhaptiza kakuhle. Abafuna ukuhamba indlela entle, mandinixelele, kusekupheleni kwale ndlela isiphoxo esikhulu siyakuhla kuyo. UThixo ujonge ngaphaya amaxesha okungazi uThixo wayewayeke ngamabom uyala bonke ukuba baguquke kwiimfundiso zecawa babuyele egameni lenkosi nelizwi lakhe kuphela ilizwi lakhe elingcwele livakalisa elavakaliswa abapostile nabaprofeti kwibandla langaphambili kwabo basadinga ukuncedwa apha banditsho kwade phambi koba kufika imfundiso yamaRoma yamakatolika abalandeli amakholwa ayebhaptize egameni likayesu siyambulela uThixo owakholwa ukuba le mihla yokugqibela abuyise abantu bakhe babuyele ekuqaleni imfundiso enye kubhaptizo olunye kwintshumayelo enye uyesu ungowokuqala ungowokugqibela ungualfa ungu-omega uzawuthi namhlanje okakutshiloyo akho mntu nabakhonzi bakhe abanothi namhlanje koko bakutshile konke egameni lenkosi nasemandleni elizwi likaThixo nabana ongabhaptizwa ngokwebhayibhile egameni likayesu kristu sebenzisa eli thuba namhlanje ungabuzi uba kutheni okanye phi amanzi alapha ngokunjalo ithena lathe elaxesha nangamanzi kwala ntoni nabani ngabhaptizwa wayalela unqela uba ime behla bubabini bayemanzini abanye abekho nasezinqeleni kodwa kumele wonke umntu ahle sonke kumele sihle siye emanzini emva koko izulu livuleke ngokuyinyaniso uzuxole uvuyo ngomoya ongcwele kuze ke isiqiniseko sokwenziweyo kwaze kwatshilwa phambi kwethixo yanga igama lenkosi lingadunyiswa basikelekile bonke abaluvayo ilizwi likaThixo bazigcine izinto ezibhaliwe kulo asimeni sidumise bawo wethu osemazulwini ndiyakubulela intliziyo yam yonke ngelizwi lakho elihle elingcwele othe walinika wasishiya nalo njengomkhombandlela siyavuya kwincwadi zenzo kuba kwakubhaliwe phantsi ubhaptizo lwalisenziwa kanjani ibandla langaphambili nkosi ethandekayo siyabulela incwadi engcwele ibhayibhile kusuka kumnqepiso omdala uyakomtsha siyakubulela ukuba usazityhila namhlanje elizwini elinye kwivangeli enye imfundiso enye ntshumayelo enye khokela abantu bakho kwindlela enye njengasekuqaleni apha ekupheleni nkosi siyakubulela ngenkonzo sikubulela ngalo lonke ilizwi ngawo konke ukuvakayo siyakucela ngokukhethekileyo bonke abazali bethu oodade bethu abaza kubhaptizwa yanga bangenza njalo ngokukholwa ngokuqiniseka ukuba wamkele waxelela izono benze umnqophiso omtsha womnqophiso nothixo oku sikutsho egameni lenkosi uyesu kristu inkosi yethu sicela egameni lenkosi yethu uyesu kristu siyabulela uba usathetha usalungisa usatyhila usayiyalela kuwe siyazinikela siyakucela sisikelele sonke usukele ebutyebini bobabalo lwakho siyakucela egameni likayesu amen.